Yeah, oh, oh, oh. When she came, oh.
Haha, you're my supreme.
Hallelujah!
Nishike nipiganie bwana. Wenishike, nionyeshe njia bwana. Wenishike, nipiganie bwana. Wenishike, nionyeshe njia bwana.
Hakuna mwingine ila ni wewe baba. Nataka kuwa na wewe, niwe wako baba. Natoa goti na piga goti we, nainua mikono juu. Natazama juu dadio, oh oh oh. Naomba nikae na wewe, niishi na wewe dadio. Watanjara baba, watanjara dadio. Tazamia, hakuna mwingine natazama. Kila siku mwanzangu nalia we, wote Yesu atakupigania. Kwangu mie niye natazamia, hakuna mwingine natazama. Twete kiriwe twete, twete kiriwe twete, twete kiriwe twete.
Toto wa babi. Haleluya.
Wenishike, nipiganie bwana. Wenishike, nionyeshe njia bwana. Wenishike, nipiganie bwana. Wenishike, nionyeshe njia bwana. Najua tasina majaribu shetani minikiwa na wewe. Najua tasina mitego shetani minikiwa na wewe. Wenishike nikianguka uniokoe. Wenishike nikianguka uniokoe. Minataka kukujua sifa za moyo wangu nikupatie. Minataka kukujua sifa za moyo wangu nikuimbie. Wenishike nikianguka uniinue nikuimbie. Wenishike nikianguka uniinue nikusifie. Minakuja minakuja, wenishike minakuja minakuja. Minakuja minakuja, wenishike minakuja minakuja. Tunakuja tunakuja, wetushike tunakuja tunakuja. Tunakuja tunakuja, wetushike tunakuja tunakuja.
Yule moja wa tisa.